yewtere sukaaɓe mal fuu.
Ala haali ɓiɓɓe leydi ndi mi woyltike, ɗum woni ko holliti yogaaɓe e wimaɓe nden suka enta ɗo ne wattana noon hakkillo sanne, na cukora noon ɗum hono sukaaɓe heddiɓe galle ɓe. Bamako ɗo yimɓe lehoɓe goytike ɗiɗo wattuji ɗi tellaji jogade suka goɗɗo.
Sa hokki sukama mawnama goto, debbo o waran yidde suka o hononi suka muɗum na ɗo e landol goɗɗo. Mi enti sukaaɓe ngam miloji am ɗum wona hunde newine feyle ñalawma hande o. Entude suka neɗɗo goɗɗo hande hunde fuɓɓura ɗum tiɗ. Miɗen mbawno entude sukaɓe arande ila cukalel fa mawna e juuɗe amin. Abada andata suka enta ngal ñalawma hande o mi wawa heɓude lawol.
E widdunke en finatawa suka enta ɗo ko ɓuri hewde jogoraka no haniri e ley galleji amen ɗi. Ɓe mimsiti ko entugol joni yo tan do nafaka keɗanna moftar koni hoorejo fedde rukotrade.
Arande fade maɗa birude suka monama gorko na monama debbo dokkatano ɗum, ngam nde ñalawma hande o birugol suka wona ko newi. Yimɓe entan sukaɓɓe kammal nafa ko wawi waddande ɓe. Yimɓe entoɓe sukaɓɓe nangiranɓe honani ɓe golloɓe mu'en. Ɗum saabi so suka o latto neɗɗo bonɗo na ɗo jayɗo mo yiɗa wadde fey hunde, ɗum ana wawi latade sababu rafi kawral hakkunde galleji.
Kanon psychologue en ɓe holti wiide jogola bonɗo na jogi kuteji mawɗi dow alhaali sukaɓe entaɓe. Keɗana Drissa Traoré o psychologue.
Tukkudeɗo suka wakkati fuu ana wawi bonnude hakkille muɗum. So hakkille makko ne boni, ɗum ana wawi waddude kutteji goɗɗi. Min taykike ko heewi e yimɓelle ɓe ladde woni mu'en fuu a tawan saabi ko ɓe keɓay ñanduji ɗi ɓe kandi wattu no ɓe panɗine na du no ɓe nangirani ɗe galleji maɓɓe. Ɗum ne suka mo ñaki fuu lattako neɗɗo newiɗo.
Ko psychologue on a darda saraɓe jogade no feewiri sukaɓe e ley galle yalla ɓuytude fratiji torraji dow calɗi maɓɓe e keña dun hakkilo maɓɓe.
Yewtere sukaɓe mal fuu wonno.